From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Uchtdorf, second counselor in the First Presidency of the Church, will conduct this session.
Our dear brothers and sisters, we welcome you this
morning. Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. We are going to be able to get a lot of people. Your general authorities, ne auxiliary leaders, away in term here down with. In your mind, I bet you fit tabernacle choir. No, I'm Mark Warbeck, AD, and him not Clay Christensen, a bossinkum. Choir, ne a bridge, my dear, no brown motto, truth eternal. Nasisia no umboto, Jehovah, Lord of heaven and earth. And which you know. That could say, be bon pay me.
Our dear Father in heaven,
We have joy in our hearts. Yo ni jiwa ya kumam. Teacher Anopei. There is joy in this enije gathering of Ewo in Shemu Kesia Wahutil for Shemu. Oh, any yes in you now. Ya dina semao. What nim ni nim any ni ye bom any won shisha power yama any ye. Ya jinkwai ya da wasi sa wodi nukwara sana ba USAB ama asori asibo ya da wasi wo nkomshenia wodi ya maya ya dono ni ya bona baso ya sure sobe shono nene busu ya ani wawa wakano hunyina wo ejumedi kese imu bra ye fi Sir Jumedia say, ye bon paema, why beca senina? So, or maybe now home homo. Ye bon paema, ye bit ye wonsum. Sir Bayer, ye bit ye near commany near the near homo beches in Abobra. Sir Bemay, a yaho brassy. Ni woman ehia asumdwe enya wasumdwe woman hwehwe wono kwai enya emwae ewo mpae bon yesu se ebeye ebedi adanse wo dobe Jesus Christ wo bebia ebekobia san she ani ebo hompae esrel wo dobe Jesus Christ imot amen.
Our first speaker this morning will be President Henry B. Eyring.
You kasa ni odikan ni obedikan kasa ni President Eyring onu echi kwa no beto dear to the heart of the shepherd. Anu echi no President Boyd K. Parker odi edunu dumienu no enimu no enu sube kasa onu wiya Elder Jensen oka 70 edusono ho ebe kasa.
My beloved brothers and sisters,
it is an honor to address you on this day. I am excited to speak to the millions of people. I am excited to speak to the millions of people. I am excited to speak to the millions of people. I am excited to speak to the millions of people. Na moyia emu do na munyina moye sronko momo bia ye yakopon ba sronko yakopon eni mo ankrankro no odin semfoa adi boma baso ene ne chechere mo awesisi amawo ene ne ehiawo se me hu ne yakopon pese medical conference ene nshemu yase mi kinkai Nana na soon for aka wo conference e twemo me nya moe e wo mimpa bom se me kan ama homa no anoye odansini kese me radio ka se o sanka me ye obofo na nka metime nya makoma pe na metime ko so aka sate se to trebento na awosu yase na ma asu anuho ame na nka meka chro kra bia tisa nka mede aprana so mu no mo ho no mo nye no mo ma erade enche sanka ire ho enka wiase nyina nanso me ye nipa na menso me fom anasa me ye bone wo me hunem duem na tisa me nije na nyankopon ana erade di ama me na mi hu se wo ama insusue ho no kwan ya te se ma fa so na ma bom pae ma se ne kwan ni erade ama ama ma nyina wo ma emu ene won kasem So on bet shed nin sempano, one yan semo. Nia well who said to say omunya. Ain't it ye who say nyanko pong etch nyan semo? Senia ayen ukra. Bra me kind, sir, and send me a feet nyanko pong over for. Near to send me in a daddy. Nyanko pong edin sem. No che asomfo se ebeko ne maho ele se memamo minye jidi wo nyankopon ene ne na somafo ene oma eko eti ninsem ope se yeyi efiso odoyen no peyenije no nim se se yenye ne nia edi ayreho ne brensa se yenye jidi yenye jidi wo nomu a ɛde awerɛho aba yɛ na saa awerɛho ɛfi mmerɛ a yɛbɔ wiase yɛnim nea yɛyi na de akyerɛ ɛfi prophet Joseph Smith mu sɛ yɛn nnuam ma mmarima ne mmarima mfiase ansa ne yɛba wiase no annye Nyankopɔn nsɛm antom a ɔde too wɔ mo nyinaa anim ɔne ne ba Yesu anaa Jehova no yɛnim nea nti a Lucifer ɛhwɛ ase na ɔka afoforɔ di n'akyi nanso ade baako a yɛnim ne sɛ wɔn a nya nhyira a ɛbɛma wɔn aba asɛ so so ɔmo deɛ yɛ awerɛhoɔ a ɛnni awieɛ saa tebea ti a ɔmo nye Nyankopɔn ne ɛfi ase fi mfitiaseɛ no mepɛ sɛ mema mfato ɛfa yi ho menim nea nti a ɔmo nya gyedi ɛwɔ mo Nyankopɔn mu na mo agye no adi mo mu bebree afa berɛ a mu ɔden wɔ m'abrabɔm Jona antie na Nyankopɔn ɛkyerɛ no sɛ ɔnkɔ Nineve na mmom ɔdan n'ani kɔ baabi Naaman anye na Nyankopɔn kɔmhyɛ ne kyɛn sɛ ɔnkɔhohoro ne ho wɔ asubɔnten mu na anka ɛnte ne ho mfi ɛkɔta ɛwɔ ne so. Yɛgye nkwa ɛfrɛ Peter sɛ ɔmfi ɛkora no ɔwɔ mu na ɔnante nsuo ani mmra ne nkyɛn. Yɛhwehwɛ no ne yɛhu sɛ yɛwɔ nhia a ɛma ɛte sɛ yɛani da Nyankopɔn so wɔ berɛ a yɛte saa nsɛm yi. Wɔ anadwo bi no Yesu ɛnante kɔɔ wɔn nkyɛn wɔ ɛpo no so na wɔbrɛ asuafoɔ no ɛhu sɛ ɔnam ɛpo no so no ɔmo soroeɛ na ɔmo sɛ ɛyɛ saman bi na ɔmo suiɛ ɛwɔ berɛ a na ɔmo soro na ɛno mu Yesu ɛka sɛ momma mo ani nnye na ɛyɛ me momma mommɔ ho na Peter ka sɛ Awurade sɛ yɛwo a ɛneɛ ma memmra wo nkyɛn wɔ nsuo yi so na ɔka sɛ bra wɔ berɛ a Peter ɛnante afi ɛhyɛn no mu na ɔnante akɔ Yesu hɔ nea ɔhu mframa ne ahum a ɛbɔ no na ɔhu sɛ ɔrekɔ nsuo no mu ɔka sɛ Awurade gye me na ɛhɔ ara Jesus ɛso ne nsɛm na ɔka sɛ wo a wogye di so a adɛn nti ɛna wopa aba yɛbɛtumi asua biribi afei nea Peter ɔgye Yesu Kristo deɛ akɔsii berɛ a ɔwuiɛ Nefi aberantewa nso ɔkanyan biribi wɔ sɛ yɛbɛnya agyedi wɔ adi Nyankopɔn nsɛm akyi sɛnea mu ɛyɛ den sɛn ara po a yɛbɛdi so Nefi ɛka saa nsɛm yi ɛte sɛ mɛkɔ akɔyɛ ne Awurade akyerɛ me sɛ menyɛ sɛ menim sɛ Awurade no ɔma yɛn bɔhyɛ bi a ɔnsiesie ɛho kwan ɛma yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ayɛ nea wakyerɛ yɛn sɛ yɛnkɔyɛ. Since na nipa wo yesi ye hu niema akase aba ye hu asumdwe a awrade dia man nema okase ye kom ye din ne husem ye nyankopon makoma anije wo makoma wona nyankopon achen afa ne ho sebe ya ye beginedi meno efi 1820 wo bua abremu wa kitwa ko enue biase ewo New York onante ko che bebi a obetumi a obuko tuje bompae no nyagire se nyankopon betie nia empire bebo nia ote ne ho efi Yesu Kristo emu Oka se mi hu eja frama ewo meni so a esin ewia a eba ebeto mi so na anche bia na mi hu se eyiyi mi fi otanfo ana wachiche mi no wo bra a han ebeto mi so mi hu enipa mi enu bi a wo mo hu esren esin adinyina a mo gina mi menim wo ewie mu no ba ko hwe me ebo mi din ankasa ka se no o hwe obako eyi ni mi do ba tie no na eja no hwe se ote ase na Yesu Kristo ene ni do ba na odo ye nyina se obe osuma ne ba ama so omra meje if say ye ne ba na nam se mo wadan se di eyi hu so ofra bo fra kitu a oni bibia so be ya apostle and income sheni meje na income she for ni na apostle edi ani ni awa friends so omesum sa jedi abwa extra mini mebusia mfie bebre twa mo meti president Ezra Ta Benson a okamo kwesi ere bi o conference ase se yenye ye ho mfi aka de mo Oka se efie ho ka sebe ebedu brebi a sanki ebetua efie ehho ka biara me damani hwe me yire ebisense na uji dise ebetumi ayeyi ni ntumi nye nanso bra me dwen anwumre no me ho se yewo eden bia na ewo bia foforo bi mfie twam ye bo modern se ebeton na so ye gye Nyankopɔn di ne nea ɔkae nam na somafoɔ nso me frɛ Joada anɔpa ɛkɔ San Francisco ɛbisɛ owura na a ɔretɔn fie ɛbisɛn sɛ yɛnya obi a ɔbaba bɛhwɛ wo fie yi mfie bebree ni nanso Joada a yɛyɛ conference yi meti biribi sɛ bibi ema minya Nyankopɔn ejeji wo minya Nyankopɔn owura na wo phone so ka se eya me won wan se obɛ me bi ba bibi se so betumi atɔ wo dan na eya me won ma me bi sense ahe na opɛso otua no se eya dollars kakra ebro sika na ye hwehwɛ ne so eyi nye bibi ese kwa na etua ye dan eka na tembia yetie na prophet anasen komsheni eka etren siebe ho asumdwe a Nyankopɔn pese yenya sa ahoto se ade ye ho betu Nyankopɔn so ehia enkro ahromi mitae kro bi so memo frabrem wo New Jersey na branch ayeko na mame bi wo mu a neni akɔ nanim obi a na ofie ɔmaman bi so na waba na ne kasa mu ɛyɛduru ne brɔfo ka yɛduru ɔno a na ɔwɔ brɔne a na ɔte so wɔ kuro a na ɔwɔ mu ɔbrɛ me papa ɛyɛ branch president na ɔfrɛ mami so ɔnyɛ relief society na oni huma bia ekyere ne etiso ye na asoro ma bia ntim me no na oni mse Yankopon edo won a wo hia and it relief society in church kakra owo eye bra na ahokye kese abawiase anase great depression bre no no ohun se yamane niama ti se oye we ready mu no osesen tare ewo won mo ti brone so no ohun tare etutu edigo adampan ewo ni fie nim na se obi ehwehwe mema ehwehwe tare na omo ni bia omo tumi ka che obi se koma mia owo akwan so na ono betumi aboa anya ntare ahye ofre ma mekitwa nenkwa na enam se oji onu erade din tu ohwehwe nyote so ye na oyeye enam ne jedi owo nyankopon mu nti oboa nipa a nipa bebre ene mofra ehia moa sa jedi ya yewo erade mu ebetumi aboa aman nukreni Onyankopon edema nipa bia se omo bechre ninsem wonyansem wo nia wo mu ehu se no ono hu se ti so monya Nyankopon emu aman so nanso odwe aman ho otumi etumi boa na otumi yi nipa a omo dibia na omo tumi ema nipa no nia omo hia ɛne ɔmo a ɔmo gye awurade de mehu wɔ makwantu a metua fa wiase wɔ ɔman wɔ kuro bi a ɛmu nnipa apepepem mene asɔrema kasaeɛ wɔ agokansi biaɛ bi ankyɛ bia da mehu sɛ ɔbarima hoɔfɛfo bi abɛtena se afoforɔ te ne nkyɛn te sɛ ɔno a wɔn ahyehyɛ ntare pa mebisa General Authority obem se hefo na ti ehoy na oka se eye meya na se kromo penhi fon nim de fo na eme won se meya yi pese ochia me na ne omone omo ye adwuma ka ne ho na otunsa na oka se me dawa se waba ye kro yi mu ene ye man yi mu ye dawa se woni awo ye ma ye ɛde boa yɛ nnipa yi sɛ anuanom ne abusua ɛwɔ mo dwumadim ɛbɛtumi ama yɛ boa yɛ nnipa no mu nyinaa anya mponto mehu wɔ saa berɛ yi mu sɛ ɔyɛ ɔnokwafoɔ a Nyankopɔn atu no asi ne ma ntam yɛ nnipa ketewaa bi ɛwɔ nnipa kuro kɛseɛ na mmeya yi nnim nneɛma pii fa yɛn kyerɛkyerɛ ho nanso Nyankopɔn ayi saa nnipa yi ɛhu sɛ yɛ Latter-day Saintfoɔ ɛyɛ nnipa a yɛdi Nyankopɔn akyi na oyi obi menim Nyankopɔn akyerɛkyerɛfoɔ yi yɛafrɛ ɔmo sɛ ɔmo mfa nsɛmpɛn mmerɛ ne mma Nyankopɔn aka afa yɛyinom ho sɛ nea memma Awurade maka no maka na menye me ho mfem na mmom ɔsoro ne asase mpo twam a me nsɛm ntwa mu da na ne nyinaa bɛbɛ mu ɛsɛ me na meka anaasɛ me masomafoɔ ana ɛka monye gyidi wɔ mu na montie sɛ mobɛsua mobɛnu mo ho na moakɔ so akɔyɛ ne yɛabisa mo sɛ monyɛ sɛ ɔgye Nyankopɔn di a sɛ ɔbɛtie nsɛm a ɔmobɛka nnwom mu ne mpaebɔ mu wɔ conference yi ase wobɛhu na sɛ wokɔ na akɔyɛ nneɛma a yɛakyerɛw sɛ wobɛyɛ ɛte sɛ woyɛ no a wogyedie mu bɛdɔ na mmere tie mu no wobɛnya anigye kɛseɛ sɛ ɔno abɛgye wadi medi yi ho adanse sɛ Awurade kasa nnɛ Nyankopɔn kasa nnɛ ɛnam ne na somafoɔfo wɔ Yesu Kristo asɔre mu Thomas S. Monson ɛyɛ Nyankopɔn kɔnhyɛfoɔ yenyankopon ne ne ba Jesus Christ etiase no omodoyen e na midi ho adanse wo Yesu Kristo dim. Amen.
This general
conference, yeah, the aba ewo bra kunsun kunsun ene basabasa wo ewiasim enti ama ye mabuni hu ekwan a onwon fast na ye boy kokose se na ebeye no da bia na edifo ne enkomsefo enim se ne a ebeba brebia enti agya no eyi kire Joseph Smith se obi a be kasa ewo agya ne dim no empo agyenkwa ne dim no ode asofudie tumi no ema obi a se na ebewo efie ma nana anase agya ene ema Enfiedu du num echi no asori mpanimfo no ede kokobo bi baase ebusia kokobo eme ewiase na we na etosu enum a onwode aba awa asori no na echre efa enchisheya a se yedisu a ebeboan yeye asori eme eka ewo baby se Yen first presidency any apostles I war asori I ho my enchirima hote for aka ni pain sir aware ewo oba any obema ewo nyankopon na ahyehye na ebusua eye obo ade no enhyehye no efapem ade enije be ba ya braboim na I Enyame ne eba from eba be sise oba eni obema na ong sise oba te se eni obema te se ono a na ong sise oba eni obema na enyame mo ka se ye be shira wo na ye be sise ongo ase be dori na ongo di osase so na sa emransem ye nyi emfiri ho no na ye be so ongo ahwe se ongo be ye ade bibia onweru ade nyankopon ebehye onse onwunye na ejira honum se yebenya enije na onipa etiase se obenya enije lihai eka echre se onipa bia onhu pe se obeye nia ope bia na nye se obi behye on se onwunye bibi ajise bra ewiye no na ansema ye kan dada no ze erade no edi mame na obronsam so edi tia me na emom no meme ne ameme media mame ho no ene hia no egusu ewo ho no mo akwan ye wode ye ne ye pe no ehu hia ye na si ye de ye ebetimi aboa me ayade papa ba enti obi enu om na obetimi ahye yense yemfa nya bibi na yentimi enka so bronsam na ma ye enti sa obetimi adada o nanso onitumi se obeye obehye wo se ye wo anase obi ase onye ensha atade bi anase onye bibi a ehuntie se tumi wodim ema yense ye di nipa emra asase su han na obronsam eso ye hwe se obesai sa de sa ade a ode amayen eye nhira kese na se ye hwe so yi a ye betimi aben nyankopon ene na ye nya enija eso mbo na sa tumi we enye eno ne safoa na ewo ewo enije enhyehye enum no na se yes ye desire to me eye nea o sense ye mfa nya ebe kire san nea ye ba ba ye dachi munnim se moye onyankopon asori dan na onyankopon honhum etimumu bibi emayen ahoto se obi ohon mo no aka se obeye city ama nyankopon na oka sade we se ewo ono ane pem ewo mpai bomu a na se ye city na se ye betumi anya sa tumi mu enije a ewo aware apam no mu odo ewo oba oyire ni okumu no e wo se ye ade a ye nya wo ya bra bom nyina se obi anya sade we wo asase so anije wo asase so a ya hye ebo se obenya no e wa wiase e besan babiem no odom mapa e kire se eye enokredie ene se aware a yahyehye ne ye ewo emra mu anase ne kram kra ne akoye wo temple mu eno nko ana yebetimi akyesa odowo mu e wo se ye ye no ewo oba ene oba oberimam a onwoye okun ene oyire a onbetna afibo na sa osumimu eno ene enhyehyeye na yebetimi abuso na se adisem na ekan pefe se manye sade ya e wo se yehwe ne ye obronsam no edi ya o se ontimi emfa nipa emasase so ont oya krawa nti ayen de se odi enipa bia ho bache no edi arehwa abren se se ne ono so eti arehwa mu na oso yehwe se yebebo adwaman na agya no ekan bibi se eti se se ne ebeya ne ma ebeti ene ma bia se odi tututu ho o si nyame ahinnie no eti se obi a oto ade onyame ahinnie eti se yedi ade a sombo akwakosie na ye mrei mu no senia mfoni a enye mfoni papa ewo ewiasem te se yare bi a efa ewiasem we senkrofo aha na obi nso ba bi foforo na epese ehye efie bia so na ef na se no enam eja anase okunu so na empre bebe no esai sunsun obronsam epese osei enhyehyeye a onyankopon ahyehye maa de anigye bebre no na sa insfoni bitse se e de nyankopon sunsun no ebefri wo ho e ma ye ntimi ni nyankopon enkasa na en kuta hundi aye ne wonu edi nu so entime emma so se ehwe sa mfoni asofudi etumi nu ewo tumi kese pa ebetimi atwe en afri mfoni bitse se ehwe sa yare we se tumi nu betimi atwe na afri mu se obi eye so ti a asofudi etumi ni betimi amo atwe ho afri hu impo se waba be eno ana odi bo bro ebetimi atwe ho afri hu enti ne onwa ekita sofudie tumi ne monyire mo ho na mon pam sa sunsun mu emfri mumu asori ma mon sori na mu miemu ani na awofo onso mon na mo ho so na mu hu sesa boni we sey ma hwe ya ebesai mabusua ye chre empempenso a e wo se ye nyina ye fa so se na ebe ya obronsam en shishye ya opese odi ese aware anaso kire aware foforo bim no yebesi ho kwan na bibia eni nyankopon asem no aware sem bi eni nyankopon asem no ense no na chese enye no krab book of mormon no kase boni ye enye eni jeda na ebimu adwin se sane ye bo won enti no eni ye bo on sa chese onwo ewo bibia etwe onmon ko ebia obema ho oba ne bem obema enkita hundie ni bi Paul eka se onyankopon enso wo nhwe ewo bra untimi enni sanso hwe no so na bibia no obema wo ekwan a obetimi atwe ho afri sa enso hwe no obetimi se wo beya na watwe ho afri sa bɔne no ho na watwe ho afri bibia ense enyankopon ba se nea amaka ense e wo se yehwe na ye bompa ye prebi azaya nso eka se onwa efre bɔne papa na papa bɔne na kanea se sum ni esum so kanea eno menka o emfie bi atwa miko school bi e wo kro bi e fra na abokeki e wo America ha no na teacher ni bi de okra anase jamwa eba asori school ho no na o de chiro nwa de na kola no ba ko business o yo ba na aso yo be ma na on person obekọ so na wa o si we ehun ni mfaso ni ehun an se eye okra na se jamwa na akola ba ko ma ni so no si minim ni ebe faso ebe hu so yo ba na obe ma na teacher ni ka se obede ni we hu na akola ni ka se yebe tu so aba obetimi asre e wo sa asem hu but se si an ni pe bi oho nu ma onwu epese onwu edi abato esisa nyankopon mransem ene niema nyankopon ahyehye abrabo anase mra eni nyankopon enhyehye ebo emo abura no edi nsa obetimi edi so yewo abrabo mu enhyehye ya ne mra nyankopon ade sɛ ansa na ewiase mi ɔbɔ no na saa mpempenso nyankopɔn ade aman ontimi mfa ntɔkwa ɛnsesa no na saa ade a ɛnyɛ bɔne na apɛ sɛ wode mmara ade ɛhyɛ so ɛnyɛ yie na te sɛ ɛna ɛne esum na yɛn yasi yebo se yebe fa kwampa no so na biribia no yebedi onyankopɔn mransɛm no so na sɛ nkurɔfoɔ nte ya so a saa na ɔngo ngyeɛ ntomu a ɛnyɛ hwee yɛnsesa na yɛntumi nsesa mmerɛ a onyankopɔn ɛde amaɛ na ɛde yɛnni nyankopɔn mransɛm so a ɛde nome na ɛberɛ na sɛ ya nye bibia ede ahoto ebebre ya onyankopɔ ka sɛ me nyankopɔ ma yɛhyɛ me sɛ moyɛ ne amepɛ na sɛ mo anyɛ ne amepɛ a muni bɔhyɛ bia ɔkra bia ɔde ne ho ba kɔhyɛ sunsum prison no safoa bi ɔbɛtumi abie na saa safoa ne sɛ enuhu sɛ wobɛnuhu na wasan aba biom na ɔbronsɛm ntimi ɛnyi yɛmfiri ma gye sɛ ɛnyɛ ayɛ kase yɛbɛ yɛn ho afiri na sɛ wowɔ hɔ na sɛ wowɔ biribi ɛha w'adwen a ɛwɔ sɛ woyi wo ho firi ho a gyae asorabɔfoɔ bɛkyerɛ wo nea ɛwɔ sɛ woyɛ na asɔfo panimfoɔ nso ɛbɛboa mu afa ɛkwan a ɛmu ɔden so baabie ni hɔ nom a adɔyɛ ɛni hɔ ɛwom ɛsen sɛ wobɛnya nuhu ɛwɔ onyankopɔn dɔm na wahyɛ wo bɔ sɛ saa onyankopɔn ba mpata no a ɔyɛ maayɛ no ɛbɛboa ma woatwe wo ho afiri m ɔse me nyame mekɔ saa ɔhaw mu sɛnea obiara ɛnkɔnya saa ɔhaw bi sɛ wombɛnu ɔwo ho a na agyenkwa no etua aka ɛman sɛnea ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛntua saa aka no ɔnwo a ɔnwo pɛ mu ɔnwo pɛ sɛ ɔnwo ɛsan ba biom no enuhu ɛte sɛ nea wanya sɛm na foforɔ na bɔne biara no wode hohoro a ne nyinaa ɛbɛkɔ na asɔfo die tumi a ɔnwo ekita ɔno wɔ tumi a ɔmbɛtumi ɛde apepa saa bɔne na ɔnwo san wɔ safo a ɛbɛtumi atwe ɛho afiri mu mpo ɔnwo a adwaman anaasɛ biribi ahyɛ ɔmo ma no ɔmbɛtumi aboa ama ne nyinaa afiri hɔnom mehu biribi a ɛdɛ na ɛfɛ ɛwɔ saa ɛdii m ɔse hwɛ obia a ɔbɛsakra firi ne bɔne ho ɔno ara na yɛde ne bɔne kyɛ no na me nyankopɔn menkae bio da mmere bi wɔ hɔnom a wakɔ na wakɔka wo bɔne na watua ho ka nyinaa adeɛ baako a ɛɛya ɛfa enuhu no sɛ yɛn yɛde yɛn ho bɔne bɛkyɛn ɛwɔ sɛ woba bɛhu sɛ bɔne fakyɛ aseɛ kyerɛ sɛ bɔne fakyɛ na emu prepre na me nkrofo ebe nu ohunu me de onbo ne beche president joseph fedin smith aka eche ma mi bia onu ne hu na opese osan babiem na o wabo adwama na obisa ne se obisa president se then o se me ya o se onkan en free old testament and as a apam dadan efa lot eyre ne hu a o dane nchin sie na obisa ne se then na unya esu ehun be na onye frem na oba ne ka se onyankopon ebe sei obonifo enos derby president smith kai se derby na emum ne ose usian ne se men twa wani hwe wachi biem sa die boni aye ewo pornography na se mfoni mu boni eno anse untwe wani enkohwe yifri wadwen mu adwen boni bi ebeba wadwen mu na se oka se obeti wo ho a na wo na wani abre eye ade opepa nyankopon de ama se wo afa ye wade mentwe wani hwe wachi na me hwe wo bo se se enije eda wanim na ninna eche ewa asorim se oba ne ni kun ene ne ma eni beji ewa asor na me mamu nyankopon shira mu amobre ewa sadie se mu benya ayaresa ewa sadie wo na ne di adanse ewa sa tumi mu ewa yesu kristo dim amen.
As a young elder,
Mamma, yeah, as some powerful command, you know, Nama, my car, some pub beer, what a funeral. My brother make a kind of trace some any chair some of four and some so I congratulate a year thrones, you know. Ibrahim will be being soon coming. So now, me and Casamina, I dance a dear potting, fat, a jar, and then a double home. And Mamma, car, some pub beer, you know. Now, major, my wolf war, I dance a dear so and a choir. And I'm saying I'm a joint in Major or a dancing in our two more. And I do be 1962 months now. May I be home and say, he has a me home, a mammy home. You don't care 20 months now. She shall be a make me a bomb pie. I say, young coupon, say, and maybe signs a radi, oh, why now? He has a me home, a mammy home. And maybe a china and a general snow. Maybe home and say, no crania young coupon in the double Jesus Christ or TSA. My antenna ne an answer my home or through ni pebby. Then so number been who a quant qua also names to be home so and I'm home concrono who sent no, Miss Ben Hun saw what TSA. And it Nasa Hong concrono so a cast in GM Macumamo and the Majinimo. Was I see you mono? Maybe who near I'm on foot in who I was or the man said. My fire drain your honey now, so any yammy pressure. Science and me, so I bear nearby, and you never near moon. Annie, and you can see a pair or dance the moon. Sign your man so cost a debby. I born so I'm a man's when you dance the baby. And sir, I dance the end so, and I'm concluding so I better say, dear Cassius, you're painting. Amra yes Christ ba America as you know so or fresh you know for them you know and send back one or catch on so anyone or catch on say if as you dia na hun konkono ba hun so or change we in so if you want change and so born share or be san ban biem and so na general ni pan nyina so adwuma say me ya be she she won ho akoshia yes Christ biem so phone so as you phone so bo ni pan no akom you know na and chair or chair demon pine such a fire, Hong Kong Kron home. If you answer Nippon, you know, Bunko to Jenner Bom Pie. Now, near what you want to come home and say, young couple on the Hong Kong by my one. I didn't call you in who one day chair one. Now, Cassie Paul found Hong Kong now Bom Pie, so a jam medawase so wodo honkonkono ama wenumu a mapa wono legan me bom pa so wodo honkonkono be ma one more obaje one asam adin so when I'm waiting now, you see on book mom on hunting on, and then met here, see, and here, present would have car, sir. So, whom watch a dear no, and yeah, actually, I can see a tumor pile, a nipper binya. A idea, a bema, a man, a nimba, and yeah, a senior four, nearby, and a bema, and in Korea, I'm so bitch mania, sir, I said in tree, such a. Unkronkron wo nyame basa fo mu na atoso mi ensa no so na o tse jane ne banon so oni nyame nyina o ne o de bia bebia na oye de dimo ni se obedi adansie efa ye jawas ro ne do ba Yesu Kristo no ho de bia ne bin so ne se o kana kre efa nyame nyina ho no de ne mse me ne ye papa present mo sin ye obi a o de o kire ne ye be ye se me ye be ye papa wodi agen kwanons interest one so watch as I said but yeah bekoda bia na wae ne ne me papa wa chance e hia se e be ti honkonkono asem da bia asem bia bekosra obi a ohia ye mo ne be somo ne akwaji one mo ohia hoje da na so no so da bia ho na obi ti se president monse ne ho e fie church for me sin ho na so oba form so ohia mo obi ma bon sin ho the same you know you been hun say you been yam rechechre efrim kunkun hu you know na bere ma kwantin a wo no awo de bia berbere mo no nsun na otena ase na otwe bi en say tie won so na owu ye amra na owo so hospital no na menes sister Jensen e cancer pa e wo o man bi mo na e pese be nya ho chechere ne pese be ka ho e be nya ho chechere na ma onso wa chechere ne nre na de betimi an se na e be bom pa ye Sister Jensen ene me na ye kind some pania tin se Quentin wo na ye jina pio mu ko ano ho enhia ho na ye chechere nyo ho bre media dancing se chremo se se ebenya asumdwe afrun konkron no ho na samdwe asumdwe nso kan ho nen so ansan so yebe hu se konkron so eba ye ban ene eba ba mar ne ne yire ho enen so no okasafa sa asemi ho ewo na odie gidie ene ewa rehyemu sa yi chire nso aboa me ama menya madansi die wo bukon ho ho so anyine aboa me ama ma sua number one, Hunkunkunwa ye a di achere me se, when you're in a crane. Present got a Hinkley can say, when you're near my name, be a hia sa sorry, ya, so benya. I been a city say, near Joseph Menu, who you know. As a for dear to me or dear bass, as he's to be him. And in the crane, ya dance dear for Jesus Christ to home. Or no, I yet cheer some tibor tea tree no more. Say, ya me, I chat my name so, and so ne. Na aye tie so tibo ehinia ehema Yesu Kristo asoro fo a oho ma achire ya hoten fo mu ene ne kra ye wo ne dance die mu nse wote ase sa ne menya nso na abo ame ama menso ma dance ye si pimpim mu bi ayo nso abo ame menya menya sa dance die frem konkron ho mu nanso emre bi sa mrens me pese mo din komo fa sa se die mi ni mu ene da so di ka just me hu ye no ene book mom on ho ehia se we nyina be fitia se we busu mu o ebra awofo so wa ye pan so no e be chere wo ma enye ma be sim wo odifo Lee Hannah just Ramons no e am fatu ho na wo nyina so hia bebi na Lee Hannah ehia se o be je ne busu yan ko a free Jerusalem se ye ho na Joseph Mr. Behun, a person of Behun near the cray, or me and so bomb pie. Only I assume who a Jan and a Dobano, what the woman or me and so on. When you answer your each day, if you conquer any that's all since you know. I have you known so no. Lee had then and Crawford and so Janet about American Mermos, so Joseph Wokuno. So we ye book a moment ye free and chem any a ye shin in an so I saw a benny wall, ye nibby. Say any I watch young tea for monon sino. He answer a benny a dancing to be free home conquering home. The insua boy may be jessy pim, sir. Yasro ye in church and see in a cray. A near one chrono a chain and so ye dear a demon and so I didn't see a betcher will be. And so to say I am honest no. Monsieur. Miss Simo say, mean to me, BBK 12 in power, meeting on my come on. Nanson, me dear dancer, say, Concord, so you know, cray. Now, honestly, no dear, I damn for, no dear for a boy and homeboy, a man who watched it. While Hombra Simo, me dear dancer, say, now I saw you in the cray and so at Tiasino, Yasser in Sinum. And so we hold a TCSC Tibor 9 Yumo. My dear dancer said, Yes, Christo in Ukraine, where Tierso Tibor 3 no. President Thomas S. Monson, ye a radi, or do you for? Now, Merrima Dunimoa or T. Machino in Ukraine, where do you for? One of whom ye besie, a yasma for, a yachter for. Okuta Hong Kong Krona, any as of the 2 minutes no. Midon, I'm a shower pneumonia. Well, yes, Christ the demon. Amen.
The choir and congregation will now join in singing.
Choir Nebetu, Redeemer of Israel. Omuya, Sister Mary M. Cook, First Counselor, our young women, Jume Dienwene Yabakasa. Onwe Chino, Elder Dallin H. Oaks, our Dumienumu. Enwe Chino, choir no better love one another.
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A short time
ago. Emra kakrabia etremo no. Wo wo Ruby ketua to enyebushe mo. Na samihene nimfefe ketua no. Ayami wanwa wanimdiye awa wo. Wo se ansa na baba asasi. Tuno weje awa sroho. Na wajine nije nshi sheke seno atum. Na washena adren se obedi nechini Yesu Kristo nyajen kwa no. Enna minshusu inti. Obeba asasi so. Ebe shunya. Na wenyini ako oninda onyi ewe nkwa mo. Ruby edru adisyen brea. Brea ebema obetumi atrese obetumi as obedi Kristo echi. Na wesese no hon enya da nkwa. Ruby ba asasi su no. Na ne hote na so nshishe no muno. Obe nyama ni hono na obe ye mfomsuo. Enna maje nkwa no bwane fache ninti. Obetumi nya bwane fache na wasa ate no hubium. To me, at nature was through in him. Well, worn on Ominia, quite me to me a crass abo fray woman, Sam. And me catch an mamma say, oh, I was say a chair ruby said, yeah, but see, I yet or ba ah, no what say now, do I soon but said any dinty or no. Minna mammy boy say, Mary shall see any. Then a ruby, my bet to me, I shall see any. Saying, I yea, I will for an anom near the camp for best share, I see an ayache, yea, ma. Was say, yeah, yeah, a JDA for Shaswa. Na Brigham Young comes in, you know, car say, and you can say, baby, be I am per se, but who say, yeah, by area, yeah, as I say, yeah, yeah, and Shaswa, Pama or more wish, yeah. Yeah, won't be arable to me, I shall say, and say, yeah, yes, I'm Shaswa, Pano, and then me per se, my tone, Safram, Namu, yeah, and Shaswa, Ewa JD, and I would see him, and Ram, you know, I hear man, Quadje. Se ube ye a jedi fon shwa so fono. E wo se wo shwa wanka sa wo jedi ye ding. E wo Yesu Kristo mo. Na wo di da se chere wo ma. Minka ma ame wan wafu bi a na bra bo ye jedi ye shwa so chere wo. Mre a komshenye Joseph Smith ya berima no. O shwe ne ma ame no suyen a jedi fe ne ho. Lucy Max Smith nya adishyan fri nshishemu a ye wo chere konkron no mo na. Joseph so fa sa akwan no so de tro konkron no nya akwan chere se de ne maame ye no Lucy Perade mu a won pa ebom na o ka se da kru bi an tawantawa ba ebusun no mo o ko enre fefefe bi a eben ho no ko bom pa chere Lucy de jedie kase bom pa e wo mre a ohia yare yaresa abranka Joseph reshon na e wo ne yare mu na ne na ne nua sofronia so anka owu wo typhoid fever mu bra anka ye tra anka sofro anka sofronia wo no osio onene kunu hwe ne banenim na omu mu bu nkotodwe wo mon panche na omu de empa bo merade into sofrenya nyankwa me ware mo hyese lucy manota ho ne se obo mpae na onya emwa a ohwehwe no lucy dijedie bompae pe akwantre na joseph nso ko nrue mo dijedie bompae emma eje emwa efie rade ho se dia lucy ye no e wo se ye chye ma ene emma bawa se ne be ombenya jesus christ ho ada sidie e wo tre sem no sua ene empire a omunko abo enti se lucy no ene yenya ne ebro tre konkron no ye wache acheche fo ankonche fo dia maye ene momon woman no wo momon woman no mu no ye hu sese se ye ye so daden dade poma no mu a ye nhwe ase ewi ase aye wo mu en social try en ho ehye ente bu oho aye ntumi nso poma no mu obu oho won saba akode poma no mu nso na ba ako e wo wi ase se ye nhwe so no ente ase enimu a se ye se de Jacob kai no areshe mu aye ema no wo wonye mu no omo hwere esan ye nhwe so obone a wo fo ne ananafo ne enten ene mpenefo monsam mu enna ho monfa monsam yenu nyina enso dade poma no mu na monsua kyerasem no ene enkomhyefo no nsam ebia mu montete komhyeni nanso mu tete ochina edikanfo afei ye ejede fo nhwe so wo ahotee mu ma kwan ba kwan ba kwan betumi afa so ni ajenkwan no bone fache wo ye mu biara kwan ye be fa so ate ye ho she asie fri bra ye ye esubo said ye be ya be bwa mo fra ma wedi won esubo apam she no so no elder robert D. Hill say ye che say so wo fi nsu no mu pia na wa fi wi asim wa bo nyakopon ahemman mu wona mapam she no so pene so se obedi ne mrasem no so apam de yen she asede kese se ye be ye de nyakopon ka for the strength of youth woman no ye I so woman a bo ai mebuno ma omutume ye apam na omo ye ahotee woman no a Nyoma a ewo mu bi e kire o mu sene ambe so dade poma no mu se na ma omo tumi atwo mu hofi abonsam infidie a e betwetwe o mu kanko akwa e kire e wo se daba omo hwehwe abrabopa ne adepa mundi emu ehwehwe no so mo ne maabu no no endi nsempa no honko mo na won so nya ope eni so nhyehyɛ a ɛwɔ baabi ɛkasa fa enije ne nkowa ne yɛn ntaade hyɛ ne sɛ deɛ yɛsi fa yɛ ho betumi ayɛ asudie kɛse pa efri sɛ ɛkɔ so ara ne ewiase hyehyɛ no bɔ ɛbra ɛnu sɛ yɛ masa ko akrata ni mfidie yi eyi sunsun ni fi ye san so ye enhwesuo de ma de eye abrabo a eye de se ye ye apam hye nkronkron fo a eye ya se de se ye behwe na ya bo ho ban yie wo kwan a eye enhwesuo betumi de won emua biara protect and properly clothe our bodies ama wonu tumi akata ho ne omunipedua no e wo se ye boa ye mebu no ama omudie omunipedua no ama ne buo se e ye rade fie ye betumi aye hye so wo bra ye nto na ye hye ntare bia e da ye ho a na se yi ye ho wo kwan bia so I was say to me di emrasem no so wo mre emere bia ne be biara ye wono enyumre bi a me ne mekuno tun pasa ye twemu wo be bia no mo ye ayefro nhie mu na ye ne omo ye ayefro no nanso ye tumi hu se na omo hote entare omo hye ne ayefro na tare ne enyum omo bo no hu nyina ate ma hye na bra bo hu se omo anfa wiase sem anfra sa da no kronkron aye afei ma men ka asem nche ye bebu no mo wa asore mu meda ma se wo mo nhwe so pa aye mo ye ma mo nan fofo ne mo cheche fo ne mo busia fo binu mo binu mo ye mo nko na mo ye asore ma wo busia fo bubusia mo mo nya abotre na mo nko so nye papa in call for a brew or hobby to me, Abuamo. President Thomas S. Monson, I can say, I saw no more, a bush and a phone pool here and more. Share one home, I won't cry by Temo. So we'll be home when you for four and then won't penny for our own way and shall so a mile. Bra me yet a bab a babinono. My wolf for name, Aunt Balcon. No, or can say. Ehu hia pa se wode wo ho besie e akopim se wo be ware e wo temple no na dasi de ne kama koma pa ema me de shema ma dwen wo se ehu hia se me ho bete na me pese me di me aunt no en hye so no so ema bru ne mema bru me mo betumi e de mo na se fem sa bre e wo mo je de mo ene mo dasi de mo mo fa Charles 76 ene ma impaibo en bomo ho ban mun dimo subo fapem no so Wobetumi ahye ase ene ayenhwe so ama obi so edi echire. Na munne mo so mpo se mo na bia me nana Ruby betumi ahwe mo. And there Ruby ewo wo enhyase fefefe wona brabo mu. Na wo fo chade ade power ne fie ade ayenhwe so ama no. Me ware mo hye se Ruby be di echire ewo sa kwampa no so. Me da me wonder se masa enhyehye enije enhyehye Awurade di amanye. Na minim se me ene Ruby ene ye nyina betumi enye ahote abiom. Me hye se nyina be hye ase ende wo Jesus Christ dim. Amen.
Yes, sir. Here, ja, amanema, enkitaundi, akwain, emi enubi. Menko me kwain, ene asofude nkwain. Eso, obia, eti eyase, neyama eyi, sa kwain, ayedidi nkitaundi, echa yankwain. Wo, ya, hukwano, ya bompaye ma yeje, owasuru, na obuayin, efi akwain, huruwa, washeshe, a, obiara eni, entem ye bom pae ma ye je wosro wo Yesu Kristo dim no boyen ena honhom konkronum ene akwan ebiso honhom konkronu ekwan so obedi adanse afa eja ni oba no no wa tren wa chesha ono kwai mu no wa tren ete se ye ye sa me nko kwan aye ni eja ni nyankotan odie no aye kwan ye fa so ye nya yenya dance die ene yenya nim die ene ye akasa ye kwankyre a yenya fi yeja osun ho ne sempa ekronkron ekyre ne mabnyina kwan befa so enya adanse die ewo ne nokwa no ho men ko ekwan yi eye ne eboan fi honhom konkron ejira kwan ye bedi ye ho ni ne ate ye ho na ho hia ebi se ya shayen se ye sisi ya honi ya ba ebe di sacrament anase edidi konkrono ni ya ma honom konkrono eka ya honi chayen kwa wasa kita hundi ya yeni eradi woy ya nsusue ani niye ye eti se na Christopher hura eka se se nipa ewo nyankupon ani nyankupon entemu ehu hia ebi se obiara ewo kwan tumi ko nyankopon se na Martin Luther chere se se aye asofudi efa wo mo agi nsem ne di no meke yi ho asem echi menkome ekwan ne ye ne ehu hia ewo yebusue mu nanso wo mo awon asori mu bi enji eye ntumo wo yen kwen kwan no ho bra ye bua niankrofo ebisa efa asofudi ekwan no so a echeche senate se ye nhyehye wa sori mu no bebre epese omo asofo empen for a disadjuma maum essence omo ankasa befa omo a disadjuma yankasa ye kwan ene ne se ye neti se ye wo ye ankasa ye kwan so eti se ye kan ni ama mienu bi efa sa akwan mienu amaka ho afa ho aye ni eja ni enya nkutan wo ne dikan wo tumenyi na mu no ye nko ye kwan enti ne ho mfi asofodi ekwan no ho enam ho konkra nyankopon nam so de nyente nkutu aye asofodi ene de tumi ana hom konkronya kofa no maye enye se yepe de so nko na emaye na se yebenya hom konkron enya kofa no enam se yebeba abetna adidipon eho ne yede asitie abesom sanso na eche se yentumi nkasa wayankasa yenko kwane so wabra ye mu anase ye ntie anase ye ni asofudie kwane so awurade a kyerɛ sɛ ɔsoro tumi yen to me and church through to me, just say nam training so. Na ewan wa se, e nipa bebre, woma e bunyankopon in cemetery. Ah, na se omo enti, ni awoma sofo, penyin fo, e church room. E to me che se, nyankopon ati womo efi se, wombe to me aye bibi a womo epe. Se nipe, e kase woma kase nya womo, e yichre fofro, nansu e yinfi esro. Obon sam ni eja odise and train yina ebe dede. Unlike the personal line in which our Heavenly Father communicates with us directly through the Holy Spirit. Sene nyankopon eni ekasa enam hon konkron so. Asofudie ekwan no ehiama se ebefa Yesu Kristo ni so. Na sorry eni na sonfo pa we yi wom. Anam ni oye ewo ni wusore munti. Yesu Kristo ewo tumi se oma ye nkwanya te se ye faso. Se beya ebe tumi enya ni nkwa jene hutu inshira. E yinti ni ewo emra eni ayeye de. E yinti anieye ayeye de. E yinti ni ye sisi ye huma inshira ete se ye nsaka. Ninyi na efi. Israel ni mobrohuni no woni enyina yetumi aye wobra Yesu Kristo ba asase so o ma tumi asofudie tumi ejina ni din so no te na sori a ekura ni din no wo ya bre so no na asofudie tumi asa babo asibio no wate na sori ebio enam Joseph Smith so sa asofudi e dia bebo asibio ene na sori ene but ene nyina so a asofudi ni ewo asofudi kwan ene na nyankopon nam so ne ne ma akasa wo nintro a wo bra etwa mu enam sa kwan so anoda so ene ye kasa no church a sori enim de fo ene edi fo ni apostle so ewo asorim. Ain't in the ya, I had the ya was room. Ain't in the fray and was room and be did you my ro. Nasor any quine, Nanet Nasa for deany to me, ya nam so Eddie did you ma. I won't quab on quanso. Say a baby, a beman yankopon, a jumaye paye. One my air cans and power my AC temples. And then sorry, and one my boa or my nibby. Se ebefa asofudie kwan so yen hyehye te se nea a Christophobia ka se sacrament na edidi anania ma ete se ye eye ade ete se woye na mobi a Yesu Kristo ama ne tumi saa so ne ejedi nanso yen de ne danso e wo kwan ye fa so eje asofudie enuanom bi ana woma woma fi asori mu ere fi se asofudie tumi ehu hia omode bo ho etua se asori ene ni jumede omode omho to nia enipa menkome kwan ne so ama wankasa kwohyehye eye nhyehye bia ekotua womo enim de fo anase nkomhyeni jumede no so omokase organized religion anase nipa jumede a ma hyehye woma mo etwe mo ho fi nyankopon hyehye ho etwe mo ho fi owura no enchen na omo kan semtia na sofom penfo ewo ne omo hyehye sabre ensura ma mo hyehye anase ne efi osoro no eyade a ya hyehye ne ho hia se na Paul ekyere se ebeti asomfo no ho ebesiesie ne nyuma ne yabo mo aye ba ko yi Kristo honem dwe no mum na de ntiasi ani nim efa nyankopon ba ano ho ese ye nyina aka ne nyankopon aka afa o se ne nyankopon akwa ekasa bi eye nyankopon ne ne me pese me de ne ama mienu bi me de ne de maye kai se ho hia ema asofodi ekwan no asofodi kwan no enche se etwifa yen kwan no bra ye jide mu edo no ye de ye ho to afoforo eso sebe ya ye jide akwanim nanso se ye de ye ho to nipa baako so anase asofodi mpenfo baako so a na enameni so ni yenye yankasa dance dia na yebeye mre anaso tamfo betumi eboa fanye so enam nia onipa baako pe no ebeye no se benya dance e fa yanyankopon ho a ente se ye de ye ho to nipa baako so ewo ye ntem ne yanyankopon tem ni etoso mie ne asofodie ekwan no entumi nyi juma jise ya nya ho brase na yate ye ho bebre eche se ne me bebre ho etu etu a yankopon se eno ba yankopon income chefo ana yankopon asumafo nsem emoye abakosem chee niama afofro yeye wobra woma ntie yankopon Joseph Smith and to me and church book of Mormon woman or bra one yet suti and a pebby or sorry Joseph woman I trust it a baby a near ye baby near a my ye baby not nibufu yeno Joseph Eba sorry so or be yet in church our woman ho Nancy went to me and yen church be a rather or call form Eko abonten pue eko bom pae okobe don hwere no samba fie ni mu bie no bisa ema so fa ne boni enche no no ba soro obia bia yeye enche na ont wentumi anye bibia ji se ebra oye onya ho brase me pese me ka ayuye se sa ekwan mienu ehuhia mpese me chechere mu sa akwan mienu ehia ama ne dwumade e pese odi USA nipa yakopon manya dankwa eja Jethro echre Moses se onni kwan tumi nye bebre na abre nyina omo twen omo asofudi nimdi Moses so obebu aten afa niema bebre ho ye hu se Jethro echre Moses se ade so oyi atemmofo ahro na omutumi eboa no na Jethro sankan se Moses echeche so be hu asofodi etumi na ka se wonchwa ayede ne mra na chere wom kwan a omo be hu na manante ani jumedi ete se omoye and I say Israel fo edi Moses eche I say true mo kwae omo befa so no mo di ni asha wo mo no mo susu ni ama ti so mo yema wo mo ho na sen wo chile ni ama bi ede de e che sa kwan asase wo so kese bi e ba e ma ye nuanom ne bi ehwe omo fie ene omo abusua and I'm say asori esiesie ho ama ebreden and I say and sama abano chile asoramano etie na omo mpenfo e kachira omo nansu kwen bia asofo mpenfo e yedibu anso bia na enuyanu mnina bompae ma omo so mbe nya kwan chile honho mnebe chira omo ye missionary jumediensu ya adie chile se yehia akwa mienu emema ya ene mema ne ma ya from enim nchechea ya maom no mwenye efi asofudi ene adansidi omenye efi womo ankasa munche ye from eba asofudi enmu no mo ebedi adansi yankopon dim no mo cheche omo ehwehwe asori no omo ehwehwe sa nokwai ene missionaries ɛhyɛ ɔmo sɛ ɔmo mmɔ mpaeɛ na ɔmo hu ne kwae ma ɔmo ankasa ɔmo ho. Na ɛtwa kyerɛ ɛfa saa ɛkwan a yɛnam so nya nketahude ɛne ɛfa abusua ɛne asɔre. Ɔmo ɛkura asɔfodie tum nyinaa ɛgye dwuma ɛwɔ nnipa a ɔkura asɔfodie safoa a ɔtumi de ɛdi asɔre no anim. Na ɛtumi a ɛfi abusua anaasɛ ɔbi a ɔnni ɛkuru no ɛboa ɛfi obi a ɔtumi boa. Ɛno ne saa akwan mmienu nyinaa sɛ ɛdi dwuma wɔ yɛn abrabɔ mu, wɔ yɛn abusua mu ne yɛn ankasa yɛn abrabɔ mu. Ɛyi nyinaa boa ma ɛgya nhyehyɛ a ɔwɔ ma ne ma. Ɛde sɛ yɛde saa dwumadi mmienu anaa akwan mmienu yi di dwuma na ɛboa yɛn sɛ na ɛbɛyɛ a yɛn abrabɔ ɛbɛkɔ so. Sɛ yɛn ankasa yɛn nneɛma a yɛyɛ ɛda yɛn ankasa yɛn nko a, na ne yɛn ankasa nneɛma a yɛyɛ no ɛtuatua wɔ Nyankopɔn ɛtumi ho. Sɛ asɔre nneɛma ɛpia afoforɔ ɛnyi ɛto nkyɛn, asɔre kyerɛ sɛ ɛte sɛ yɛn nyinaa yɛnya saa akwan ahorow mmienu yi. Medi adanse ɛfa Awurade no ɔkɔmhyɛni Professor S. Monson ho a ɔkura safoa ɛda asɔre anim. Medi adanse fa Yesu Kristo a asɔre yɛ ne deɛ. Na medi adanse fa nsɛmpa a ho nokware ɛbɛtumi ama yɛn ho nneɛma a yɛnkasa yɛbɛfa so de agya no akasa. Ɛyi na meka wɔ Yesu Kristo din mu. Amen.
beautiful.
A year fit. Yadina Sema Tabnako Kwa, when Yum Deda, Omo Atro Amaen, Oma, Oma Casa Ache, Wo Jumedimo. Aye, Nija says, Abre, ye beti President Monson Sukasa, or Casavia, Yadi Jumedi Bebevi, or Braquanis, to now let us rejoice. Na Elder Carlos R. Godoy, Alka 17, who Ebbe Edin Paboy, dear we, Ebbe May, Nenuichi, Ebbe Sayaba, and Shemuasi, 2 o'clock.
This has been a marvelous session.
Hey, and she most strong.
When I was appointed president of the church.
Right, friend, send me my dear son and me can say.
I'll take one assignment to myself.
Assignment back on my man who you made it back on. Me and me a castle for Ama Tabnaka Choir.
I'm very proud of my choir.
Me need Jimmy Choir, you who.
My mother once said of me,
"My mama can a brave said Tommy, many genie away you now." Nancy me why did I come a person maker? At the sank I will bought piano sinker. And Tina me boy sink. Now make call sinker who if you air boy.
Here we go to a birthday.
Na me fin afro ho. Me dwene ho. Me dwene me papa e ho. Me dwene aswan pen fo a omo ebo a me. Ekran fo a me kosra omo. And then Koko, I made a comma, Apple for a nice caca cram, made a mao mo. Because that Ukraine, Ukraphobia, and a jobby. Now, if you know a woman, your ocean is, like I say, I'm so wada. No, I say, or betray me if you saw him, say, Meba. Bram, me call, be I a shawman. No, me crying in someone. My friend, he did. Nanny, or be any, or nigh, no, o cramming some. No, or the men suck on, no, nor can say. Mean himself, Beba. I didn't mean to minkle.
Beautiful music.
In yom dead, a kama kuma.
My beloved brother and sister.
Mean you no mamma, ni ma, midomo. Yet ye and some pa. Emma and Christ said near any da so near door. Ye tree a dry corner so or no jay a bonny a fire. No chore quiet to say ye dear brabos, no ye bon pie. No chore and I'm the quiet so and shra a bow bray to ye who see you. Impo ye ready near Jim Quayesu Christo. Well, look home any mono. Edunson, a kind say, were brought called Jerusalem, or Kofa, Samaria, ni Galilee, Tim. Nabra, Oko, a crabby arsenal. Oh, who a man might do be a no man yakota, no mojinetry, no more my money so say. Yesu, Ira, who ya mobile. No, who are more catcher or catcher on myself? Mom from Hong Kotcher, a sophomore.
It came to pass that as they went,
now Brow Mokoyano, no more Huninati, no more Bacon, pro hu se ya sane ya re no sansane chi no okemu se odini kese esum nyakopon no koni kotujwenim na no ye Samaritan na Yesu bi se na na nye edu na na ho a wo hote ya na ehina enkrone wo na ye hom ye hom so mbe na mom je se oba kwen na o ka che nse sorry na ko kwan so na wo nkwa wo jedi ene age wo nkwa na ate wo wo osro akwan so no sa akwatafoi enya yarisa onya niji no da nya odisa ayarisa mai owura a na enkra kan de omantumi ama menuanu ma ne mem ye kasi edina sebema e won shira ayenya si edinu kwemu eda edina se ema ni ehu se enye se ye be hu nhira yenye nemom ebue esru apon ne me ehu nyankopon do mai menya medofo president Gordon B. Hinckley ka se se nante wo ye nante wo anasimu a ema ye enye ho brase ye nante wo honhoma ye nase honhom ne na enshira ebayen abrabom me dawase Gordon wo Matthew homa wo Bible mu no ye wo ansam foforo fa anase ho eye anase efi erade nchen bro nam esrenso nipa empem nan edi nechi na ohu omobo na sabre na omoni di ye na sumafo bisai na hene yebetumi enya abodo bebre ni etumi ama omo edi echi dudu edi echi na okacha esuafo ese eden here and Jesus catches a pano ahia na abodo ahina mowo na okorka se abodo nso eni enam kakra na se mamom trase na momobu eyi ema na omobubu ebrodo abodo ni nami ema na odema esuafo enso na chafo de ma edodo anedi mochi who say ye radie de na se emae na eno echi no nsenchene dede na so omunyi na edidi ye na omosisa ni aka ani ebubu omunya we've all experienced times when our focus omunya ayeso incantation ye se ye Greek philosophy philosopher Epictetus I can say oyanyasafo a enyama enhye ne bufo na ne nije ema nia owo enase aye honhom ebutai already ne ka wo enye ho eche prophet Joseph say da nyakopon ase ade nyinae mu na enye bibia se obede na nye se obenye bofu ti se oma oma amfa mo boni wo book of mormon emono ya si yemfa na se ma ewo mo bro ho ni shira ye nyankopon de man abrenyina se ye asitra tibia no ese ese ye niji ni ye de na se ema wo shira ye nya eye bra eye wonwa aye wo yese se bi nema bebre e wo yese a eye na ya depa aware a edimo awofo edo mo ma na omo tu omo si omo enyakofo a wo dwen ye ho na omo bo aye a cheche fo a omo cheche ye yeshra ya brabo akwa hro bebre so ye betumi ama ye ho so ne ye ma ye ho ne ama afoforo so wo bra ye mpese ye bedwin adwen bone ne ye nam ya koma mu enya anije bi ne ye de na ase ama empo na ase na ase ewo ne bia ewo niama ehu hia wo yesim obi ka se na ase enye ade a ehia na emom eye awofo ne pa nyina ho awofo kwambe nsu ne befa ne edi yakoma President Joseph F. Smith I no oda sorry nim eche se obi a owo na se ehu niama bebre abrabo mu a oda ho ase na eno no odo edi niama na hain edi esum eyi esum edi no ka se se ye benya ahoma so ayade a ebeyi anije ene na sefi ya kumam I'd say ye bo modin sa ye be bom pae akwa hro nyinam ni enya na se amanya nyankopon ene nipa President Smith e chayen se abrabo a mpae bo wo mun e ne emayen anije ni ede na se ma se enipa niama emayen anije ni na se debi nemom anije efi enema sika entumi to eti se ye busua chrosem enan fopa aho apomudin niema yetumi ye odo aye ye nyefe omo ebeye nanso eyi enema bia ye maye ho edwin se e bo ne koko Aldous Huxley etro se enipa wo niama bi wo ha mo ebu ne etua ombo ne guso edi ebu ye ne go nipa I to say ye di na se ma om mo me en twen ma I am ran catch and sani ye di ye na se ma om me ka do fo a ye twem o ba bi che ne nu ho senior meka emre anije wo mo ebetwe mo na meka bra me etisan ka me na se amede ma me jan sen owo the loss of loved ones almost inevitable why adofo ai wewu e de ireho ban akoma mo moma yemre eyesi na mom yemfa na se ene odo enche ewom ye nim ebra ebe keche akoma anije wo mu eche anije ema inejo wo sro won ensure de man ene wo ma benye ene a niama hrom de bre abrabom ehi hia se se ye boye homoden e modin mo ai te se yesua ne ye tuminya ani enase abrabo enya enase na ewe fia ese ye kai anase ye obi aka se se enya enase a enye se ye beka enko ate se ubu achede ye de ama na won fama se ye se asani bitwe ya eden se ye bitumi adwen hira yenya nanso se yesusu ni ye boye homode ye behu ni ye hu se ye hu niama ye de ama ye ni hira ewa ya brabom me kai bibia febusu ye bia omo hu hira ewa bra emu odimu Eya bibia me Gordon Green e tro in semi ne eba America tro homa bimu God in chain said, Onyi wo Canada efo ebiso. Oni ni nwe bi eko school no. Na mo from ebi eko go guarantee mo. Oni ne papa e chom so mo nye bibi. Na ebra ebusua eye Thanksgiving. Wan papa Emma ombre bisunko na o church niama omowo what Thanksgiving anopa no omode enuaba apples ni carrots and in tumwa niama ahro and in nuaba hura ya shenem esitre Emma mo frane kin kan bi bi a pepepe. No moko omo esan so ekohwe niama amowo ene niamowo omo efie anantwi ene enkokko ni akrekum ene dakodoko na echi ode di se nyankopon ehira omo akwan ho nyina wobra omo enyuma adore amam obra motra si edd wona omo mame esiesie sabre God in chese Thanksgiving afasho kai titrue wobra na oni bibia ebreni seti no omo wo niama horo mo hia emoa ene sika omowo na won papa di sika to nchen ai chio de beto efede bi omodi ehye ehe ana esare erenso ye brea sabre na electricity ana ehinam abedu omokrom nanso womonya bi ye efise na omuntumi ntue aho sika ana jobi golden emame oil hronyoma ne papa ko ho na oboa ne mame na oche ne mame se onya na home would de mripi eye ehro ne amasin se wonya na ne wadwen se ye betumi anya electricity bi na se impose wadwen ho na odwen efri aye de etwe se na sabri omonya electricity no moto e fide e horo niama no moto to an kania shenshen e sensen e fi na e hunhia bia so mo so en kania mo de kresin e gumo no mo de en kania adeda no koshe esro bra o mo nuani e nuani amodu edua e pese ba ensuo kese toye nsuo ni eti na niamodue ni nyina ekọ omo sen dua ni ama bio na nsunsu bebere santo bio omo ntomo awo modue ni nyina entume anyeye anentwe ene emo awa hura ka nyina omo ntume anhwe omo omo ni ama omo ton no sika kakra bi mu ebo na nkosu na ni kai cheni ye niama kakra bi eyi ho Thanksgiving esan ba bi o na ne mame omo mame kase ebi ese se ye ente se ye dwen afi yi ho de ni ye ni kroko kokwa na se doko doko na Gordon papa Eddie, aso aso ba fie nane mame esi esi ni nuane ana mowo no mofrei aka so omuni di gode mame esu ye nane papa eye bibi srunko oko esro wo fie esro Nokoyi enkania Christine enkania no kacha mo friends o mondum electric enkania no no mon san so enkania na mo wadada no no mo ji akwan ben so no mon ama bra mo ni electricity o mo di ehu ade o mo share aduane so no bi edidi ye o mo didi wie no Omunyina atinasi kom na garden e wosum kaneem omohun kain bio omun se aduane ye aduane e hoye asaso enam ne te se krokro koko nam omunya tinka foforo bi Minyanu mani mema. Siyadi na sibema ya diya huhia. Enimdiye. Siyadi na sibema ya diya huhia. Siyadi na sibetra wa yakuma munu. Ense Yesu osro. Bra miwe se ano peju medi. Enimi mpaya bo. Se. Niewo biyano. Ese yenibeji. Niyedi. Yebema. Yebisusu ye na se ayewo wo ye urade ani age nkwa Yesu Kristo ne sampa kokore ede emoa emoa se moa ebrain wo ye akwan mu ede ntine ye wa ha ehi ne efi ehi ne erekọ ye hom erekọ wo bra se ye wo a sa en kranche semi ede kan ba ye abrabom Ono chen se niye mwampay. O chen se niye bebo ye bra. O chen kwenye befosu niye wu. Ni na bra bo. Eye nche nche. O don nche nche. O bra oma o yari. Na oma oma ashwiasi. Na ni oma afumusu. O ji omu kwa. Na eche no. Ni mkwa e jinae. Apostle funu. Apostle for Nibi, Epano, Roman for Astra for Esseno, Wagogotano, or can I say, Eja, for my bonny from no more name near Moye? Wana, any inkunim di e hine. Yeja, yewura, yajinkwa, oni nyankopomba, oni yankwa, efepim, ofreye, munimechi. Ocheye se, monko yese na maye, opaye cha, muntie minsem. Mumie ninechi. Mommy and Shannon first of Pai home. Mommy and Tinin Sam. Say, yea, yea. Ye did not say. Concron Emmanu. Me, my commemo Empire Bonnie said, Mobe, my yea, brabo. Ya drain drain. Sa, and I say, home, man, can ya come up? Se se ni abrenyi na wa Yesu Kristo din kunkrono monti. Amen.
Kind Heavenly Father.
Yeah, Jah was running. Yabawa nim ewa be shame on so a dance dear way come on. Yeah, that was say one shall be brow dear my that was say so the was some so about ya as I we seem be that was a may bush your name a dear for what I see you know that was what did you for do me in my own son a jar say free sign show me as in a quay film son. Amen.
This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.